Yeah, yeah. As you know, it's Major Windows again.
Major Windows.
Now you're unique.
Na kila kitu chao, wachana kujifanya etu na shindana nao. Pambana na sakwako, wachana na sakwao. Sakwako mekushinda na sakwao ni kubao. You are like a black tick. Tumekata ngosi na bado umestick. Kau kijil, ufanya bidi. Morning, evening, wando tutati. Wachana nao, na kila kitu chao. Wachana kujifanya etu na shindana nao. Pambana na sakwako, jula kwako ni kibao. Kau kijil, ufanya bidi. Morning, evening, wando tutati. East and west, feel free, nah, saka tukuti.
Wachana nayo, wachana nayo, wachana nayo, su wachana nayo, wachana nayo, su wachana nayo, kama mekushinda bazi su wachane nayo, wachana nayo, wachana nayo, wachana nayo, su wachana nayo, wachana nayo, wachana nayo, kama mekushinda bazi su wachane nayo, wachana nayo, wachana nayo, wachana nayo.
Anapenda pele pele ah pele 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 anapenda pele pele ah
usikae kijo maji ondoka penye hawakuhitaji pata rafiki watati kiwezekana simu ende party kama uwezani ya jana ulimi yako itakos problem jambo kitoko then you get blames unapenda nuzu nuzu unapenda yes you kuhusu